Asa black your belly to dump up.
Hamba kumenya daily. Monga ni chita yake dump up. Siti ziva. Mamende vi macho tika mugeti umo. Kuseni. Mamende tiona wavimba. Washipikisha.
Digital Wakes.